know me. That's up on me.
Maisha yangu mimi sijali.